waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Diyaaradda ayaa hawada ku jirtay in ka yar nusa saac markii Sarina Brown oo ka mid ahayd rakaabka diyaaradda ay sheegtay inay maqashay buuq iyo sawaxan ka socday kursiga ay fadhiday gadaashiisa. Waxaan gadaasheyda ka maqlay buuq iyo sawaxan inkastoo aanan arki karin, sababtoo ah derbi ayaa noo dhexeeyey. In yar kadibna nin baa dhanka kale u soo orday isagoo leh bambaano ayaan haystaa. Dadkuna way qayliyeen dhammaantood, markaasna waa lagu booday oo waa la qabtay. Qaar ka mida rakaabka ayaa dhulka dhigay ninkii, waxayna ka xireen labada gacmood iyo labada lugood. Qaybta duuliyuhu ku jiray diyaaradda ee cockpitka loo yaqaano ayuu duuliyaha flight MH128 uu dhacdadan la socodsiiyey shaqaalaha diyaaradda haga ee garoonka diyaaradaha ee Melbourne. Duuliyaha diyaaradda ayaa yiri, waxaa diyaaradda saaran qof rakaaba oo leh waxaan haystaa walxo qarxa. Wuxuu isku dayayaa inuu soo galo qaybta diyaaradda laga wado, waxaase awood u sheegtay rakaab, hase yeeshee waxaan rabaa inaan soo dejiyo diyaaradda oo waxa uu sheegayo la hubiyo waxa ay yihiin. Drew Ambrose oo ka tirsan telefishinka Al Jazeera ahna suxufi ayaa diyaaradda saarnaa, wuxuu sheegay in qalabka uu haystay ninka rakaabka uusan u ekayn wax caadi ah ama alaabta caadiga ah.
It kind of looked like a metallic drone. It looked really odd, and you know, when my instant kind of 2 and 2 when putting a problem together was maybe this was, you know,
waxay u ekay diyaaradaha yar yar ee drone-ka loo yaqaan oo bir ka samaysan. Markaan anigu ka fikirayna, waxaan isiri waa qalabka waxaaga ama navigation equipment-iga loo yaqaan, waana qalab caadiyan looga digo in dadku diyaaradaha ay la galaan. Marka waxaan islahaa, malaha ninkani wuxuu isiri qalabkan qadka diyaaradda ayaad ku qaldi kartaa. Markay diyaaraddu ku soo noqotay Melbourne, waxay garoonka ku sugnayd muddo ka badan saacad ka hor inta aan booliis si aada u hubaysan aysan gelin diyaaradda oo aysan ninkan soo xirin. Qaar ka mid a rakaabka sida Sarina Brown ayaa sheegtay in hawsha booliisku ay runtii waqti badan qaadatay.
We were told 10 minutes, but it was over an hour. But everybody was really calm, really calm. I thought it was really disappointing.
Waxaan lagu yiri 10 daqiiqo kadib ayaa booliisku ay diyaaradda soo galiyaan, laakiin waxay qaadatay ku dhawaad saacad. Laakiin qof kasta wuu deganaayo, dadku way isdejiyeen. Aad baanu uga xumaanay in waqtigaas dheer ay qaadato, sababtoo ah halkaa wax marayaan nalooma sheegayn mar walba. Cid kastaa way u jeeday booliiska oo ku sugan bannaanka diyaaradda, laakiin nalooma sheegin sababta ay markiiba u soo geli waayeen. Taliyaha booliiska Victoria Graham Ashton ayaa sheegay inay caqligal ahayd in booliiska ay qaataan waqtiga ay u baahan yihiin.
We have to make sure that all possibilities are taken into account, including the possibilities of co-offenders or if there was an explosive device, the possibility of there being other explosive devices.
Waa inaynu hubinno oo xisaabta ku darsanno wax kasta oo dhici kara, oo ay ku jirto inay jiri karaan dad kale oo ninkan la socday oo hawsha la waday, ama inay jiri karaan qalab kale oo qarxa oo diyaaradda saaran. Markaanu ku qanacnay inuu keligiis ku ahaa falkan oo aan ogaanay in waxa uu watay aysan ahayn wax qarxa, markaas ayaan go'aan ka gaarnay inaanu rakaabka diyaaradda ka soo saarno. Sidaas ayaana yeelnay. Drew Ashmore oo ah saxuufiga Al Jazeera u shaqeeya rakaabkana ka mid aha ayaa sheegay inuu garowsan yahay dariiqa ay booliisku u mareen qiimeynta xaaladdan.
I completely understand that point of view, and I think the authorities did the right thing because they didn't know. Even I think people on the plane didn't know.
Si buuxda ayaan u fahmayaa fikraddooda. Waxay ila tahay in maamulayaashu ay si sax ah wax u sameeyeen, sababtoo ah ma aysan ogeyn, xataa rakaabka diyaaradduna ma ogeyn inuu cid kale la shaqaynayay iyo in kale. Sida uu u dhaqmayayna waxay ahayd sidii wax waalan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa dhankiisa sheegay in isaga loo sheegay lanala socodsiiyey in nidaamkii ama protokoolkii saxda ahaa la raacay.
Well, there are standard protocols in place, and the advice I have is that they were all followed, and they were followed diligently, they were followed carefully, in the interest.
Nidaamyo degsan ayaa jira. Talooyinka laysiiyeyna waxa weeye in dhammaantood la raacay oo loo fuliyey si taxadar leh. Waxaa loo raacay nidaamkaas iyadoo la eegayo ammaanka dhammaan rakaabka diyaaradda saarnaa. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10:00 fiidnimo. ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.